kaze. Tell him, tell him. So kaze. Afani mo pesa zina matege. Elimu ya dharau ni mtama ukutege.
Sheria msumelu ke, ke.
Unyongwe kisakete.
Walimwengu darasa imara. Naomba ni ya shinde. Ugomvi vurugu mikwala. Idhiki sije kwa mbinde.
Wamile wamile lebali. Wamile wamile. Wamile wamile lebali. Wamile wamile. Wamile wamile lebali. Wamile wamile.
Niuze utu kisa kito. Miki jumbe sina sera.
Kuiba sitamani.
Pata ni imani yako.
Awashibi kilo. Labda uweto. Iponda mali waunde kamati.
Ujerumanu fena tai. Sumpwene tai. Kila tu somu